Iyo naba mumirije umutima urakubona, sinatekerezaga ko byambaho gukunda bigeze aha. Kuri njye byari nk'inzozi gukundana n'umuntu nkawe. Now look at us, I'm the happiest man alive,
alive.
And I can't thank you enough. Uri umugisha nawe nzahora nshima. Urukundo ma sinabona icyo ngwitura icyo nkwije. Sinagusezeranye ijuru ndiguhe, sifite ibya mirenge naguha bya kunyura. Ariko icyo ngusezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo,
ku iherezo.
Ndabizi ku isi nawe umenye iby'ejo, ahari ubuzima bwaduhinduka. Ariko nta gitonyanga cy'amarira, uzarira wenyine. Nzagukunda dukize, ukunde dukennye. Nta munsi n'umwe nzatuma ushira, ufite agahinda ku mutima, ku mutima. Uri umugisha nawe nzahora nshima,
nzahora nshima.
Urukundo ma sinabona icyo ngwitura icyo nkwije. Sinagusezeranye ijuru sindi rurema ngo ndiguhe, simfite ibya mirenge naguha bya kunyura. Ariko icyo ngusezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo. Sinagusezeranye ijuru sindi rurema ngo ndiguhe, simfite ibya mirenge naguha bya kunyura. Ariko icyo ngusezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo. Ariko icyo ngusezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo.